Kanyekanye manje silibambe kakhulu ngempela manje. Asikhothamisa amakhanda ethu manje. Baba wethu wasezulwini, siyakubonga ngenhlanhla enkulu ukuthi sizodingeka size kuwe. Kuqala ngeke seza ngaphandle kwaKristu, ngakho-ke sibeka igama lakhe libe ngaphambi komkhuleko wethu. Manje-ke siyazi ngezwi lakhe ukuthi wena uzowuphendula ngokuba sicela egameni lakhe. Akukho kulunga okungokwethu, akukho esingathi sinakho ebesingakwenza, kodwa ngumusa kuphela siyeza, sicela egameni likaKristu. Baba, kungahle kube khona abaningi abesilisa nabesifazane phakathi lapha macala onke kulendlu kulo busuku abayizoni. Wena wafela isoni. Wangathi lobu kungaba ngobusuku uNkulunkulu azokhuluma ngabo enhliziyweni yabo bese ebabiza ngomusa wakhe bangene embusweni. Siphe khona baba. Mhlawumbe bamose okuningi ngonyaka bezulazula ndawo zonke esonweni, kodwa kwangathi leli kungaba ihora. Ngiyakubonga Nkosi ngoBilly Paul kulo busuku. Owami bandla omncane umfana ongasena mama ushukunyiswa, ngiyakubonga Nkosi ngokumupha umoya ongcwele njengesiqiniseko. Manje ngolunye usuku lwenkazimulo siyombona umama futhi zonke izinto zikahle, konke kulunge. Oh Nkulunkulu, vumela izingelosi zimazise namhlanje. Wakhala kanjalo ekufeni kwakhe ukuthi khonza uNkulunkulu. Ngolunye usuku uBilly Paul uyoba indoda futhi emukele umoya ongcwele, imithandazo iyaphenduka. uNkulunkulu ubusise umfana manje kwangathi angalandela ezinyathelweni zenkosi, ukuthi iphimbo lakhe elincane lalithuthumela kanjani ngenkathi ethi, baba ngisanda kwemukela umoya ongcwele nje, ngijabula kakhulu. uNkulunkulu kwangathi lokho kungaba isehlakalo sawo wonke umuntu ozelwe ngokusha lapha kulo busuku. Kwangathi bangimukela umoya ongcwele kulo busuku. Senze noma yisiphi sono, sithethelele Nkosi, iphilise abagulayo, bopha abanhliziyo ezaphukileyo. Futhi manje Nkosi, angazi ngisho nokuthi ngizoqalaphi ukuba ngikhulume kulo busuku, kodwa wena uzohlinzeka, ngiyakukholwa. Futhi ngicela ukuthi wena uzosipha into ethize ezosiza abantu ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Ngokokufunda umbhalo kancane nje lapha ku-Isaya 35, ngifisa kufunda isizathu, amazwi ami ayohluleka, izwi likaNkulunkulu alisoze lehluleka. Ngakho-ke akukho nkonzo ephelele ngaphandle kokuthi kuqala kufundwe umbhalo. Kuyakujabula ihlane gwadule, kuthokoze uqwathule, lukhahlele njengentebe. Luyakukhahlela kakhulu luthokoze, yebo ekuthokozeni luhube. Nodumo luyakufika, luyakuphiwa udumo lweLebhanoni, nobukhosi beKameli nobeSharoni lubone inkazimulo yenkosi nobukhosi bukaNkulunkulu wethu. Qinisani izandla ezibuthakathaka, nimise amadolo axegayo. Yishoni kwabanenhliziyo eyesabayo ukuthi Inani ningesabi, pegani unkulunkulu wenu uyeza ngokuphindisela. Impindiselo evela kunkulunkulu nguye oza ukunisindisa. Uyovula zivuleke nezindlebe zezithulu. Khona unyonga luyakutshekula njengenduzele nolimi lwesimungulu luyakuhuba. Ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi nemifudlana kwahlonga sibi. Isihlabathi esibengezelayo siyakuba yichibi, isigagadu sibe yimithombo yamanzi. Khaya lamakhanka lapho ayebuthisa khona kuyakuba khona igceke nomhlanga nekhwane. Kuyakuba khona umendo nendlela yobungcwele. Ongcolileyo akaye kuhamba ngayo, kepha iyakuba indlela yalabo abahamba ngayo noma beyiziwula abaye kuduka kuyo. Akuyikuba khona lapho ingonyama nesilwane esihahayo, asikukhona lokho, akuyikufunyanwa khona, kepha abahlengiweyo baya kuhamba ngayo phakathi. Abahlawulelweyo benkosi baya kubuya beze eziyoni benze amahubo intokozo engunaphakade ibe phezu kwamakhanda abo. Baya kuthola ukujabula nokuthokoza, kubaleke usizi nokububula. Inkosi ayenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo. Ngifuna ukukhuluma kulobu busuku uma uNkulunkulu ethanda imizuzwana embalwa nje kini. Ngizobhekisa iwashi lami lapha ukuthi anginihlalisi isikhathi eside kakhulu kulobu busuku. Emva kokuphela kwezinkonzo zaleli viki, ngizama ukukhombisa abantu ukuthi asikho isidingo sokwesaba. Into embi kwejula zonke udevela angayibeka phezu kwakho ngokwesaba. Uma ngisho ubunomdlavuza futhi awangesaba futhi wakholwa ukuthi uNkulunkulu uyokuphilisa, ubungeke waba sesimweni esibi kakhulu. uNkulunkulu uyakunakekela lokho. Uma ubugula noma ngabe kuyini, uma ubungesabi, ngakho ukwesaba kungenye yezinto ezimbi kunazo zonke uSathane angazibeka phezu komuntu. Manje kuleli viki ngizame ukufakazisa ngombhalo ukuthi umuntu ozelwe ngokusha ngokombuso kaNkulunkulu ayikho into adinga ayesabe. Wena ngokoqobo ulondeke ngokuphephile kuJesu Kristu. Konke uBaba angiphe khona wathi kuyakuza kimi. Akekho ongeza uBaba engambizanga. uBaba uzofanele amhole enyukele kimi, nalowo oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Nakho konke akekho ongabahlwithi esandleni sikababa wami. Akekho umuntu omkhulu kunaye. Ozwa amazwi amakhulu ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akasayi kuya ekulahlweni, kepha wedlulile ekuphileni. Ekufeni wangena ekuphileni. Odle inyama yami, aphuze igazi lami, unoku hayi ukuthi uyoba, kepha unoku inkathi yamanje ephila okuphakade, futhi mina ngiyakumvusa ngomuhle kuphela. Ngakho-ke ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enibekwe ngayo uphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Nakho lapho khona ninamekwe ngophawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Akusikho nje ukusuka kwenye imvuselelo kuya kwenye, kodwa kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Ukuthi umoya ongcwele ungena kanjani ngalokhu kusa futhi wasibusisa kulokho. Wasigcina lapha kwaze kwagamanxa elokuqala kulokhu kusa kusukela cishe ligamenxe elisishiyagalolunye ukuthi sibusise kanjani. Manje kulobu busuku ngifuna ukukhuluma u-Isaya wathi lapha ngiba khona umendo nendlela yobungcwele. Manje ngifuna ukukhuluma ngokuthi indlela kaNkulunkulu, indlela kaNkulunkulu eyenzelwe thina. Manje ukuba bengiya edolobheni laseNew York, into enhle ukwedlula zonke kimi ukuba ngizenze, akusikhona ukuba ngizame ukuthola ngokomumo womhlaba ukuthi ngihlezi kanjani futhi ngisuke ngiye ngasenyakatho. Kodwa indlela enhle kunazo zonke ukuba ngiyenze ngokuthola imephu futhi ngilandele imephu. Kunjalo na umendo, uma ngingakwenzi ngingena enkathazweni. Azikho izindlela ezinqamulelayo embusweni kaNkulunkulu. Yazi sizama ukwenza indlela enqamulelayo, siyaphuma lapha singene esizibeni ndawo ndawo futhi sicove udaka phansi. Futhi yilokho esikwenzayo uma sisuka emendweni umdala omuhle kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza indlela yezinyawo indlela. Ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli bephuma ezweni laseGibhithe balandela indlela yezinyawo kaNkulunkulu, yahwela phezulu kwaze kwayofika olwandle olubomvu. Isimanga ukuthi uNkulunkulu uyoholela endleleni yakhe yezinyawo yenyuke ngaleyo ndlela, kodwa indlela yakhe yezinyawo yahamba ngqo yadabula ulwane. Ngakho uma kufika isikhathi nelamanqamu no-Israyeli wama lapho phambi kolwandle, indlela yezinyawo kaNkulunkulu yaholela ngaphesheya kolwandle. Akho uNkulunkulu wabuka phansi ngensika yomlilo, ulwandle lwesaba futhi lwahlehla, no-Israyeli wawela emhlabathini omleyo. Indlela yezinyawo kaNkulunkulu yahola yadabula kulo. Wasekehamba ngqo enyukela ehlane emthonjeni waseMara, amanzi ababayo. Akumangalisi yini ukuthi uNkulunkulu uyoholela abantwana bakhe badlule emanzini ababayo na? Kodwa bonke uyahambisana emgwaqeni. Kodwa ngenkathi elapho ikhambi lamanzi ababayo lalimi ogwini, uMose wagawula umuthi futhi wawuphosa emanzini, asephenduka ebamtuti futhi. Abanye bedlula emanzini, abanye bedlula kuzamcolo, abanye bedlula ezivivinyweni ezijulile, kodwa bonke bedlula egazini. Yileyo ndlela uNkulunkulu ahola ngayo abantwana bakhe, indlela yezinyawo kaNkulunkulu, indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Uma abantwana bakwaIsrayeli babezozama ukwedlula eceleni futhi bagege behle ngale ndlela, babeyongena enkathazweni. Babefanele balandele ifu lomlilo, insika yomlilo eyabaholayo, balandela leyo. Uthi uma ibandla kulobusuku lizolandela kuphela into yomlilo omoya ongcwele, niyokwenza iKhanani libe yilo ngempela njenganoma yini. UNkulunkulu unendlela, indlela ehlinzekiwe. Zimbili izindlela umuntu angahamba ngazo, futhi leyo indlela yakhe noma indlela kaNkulunkulu, futhi leyo yileyo ndlela engalungile noma indlela elungileyo. Futhi indlela yakho njalo indlela engalungile nendlela kaNkulunkulu indlela elungileyo. Futhi ungeke waba sendleleni engeyakho futhi ube sendleleni kaNkulunkulu ngesikhathi esifanayo. Ngakho ufanele uphume endleleni okungeyakho ukuze uNkulunkulu akwazi ukuba nendlela yakhe kuwe. Kunjalo uNkulunkulu wenza indlela ehlinzekelwe. Umuntu ubefuna njalo ukwenza indlela okungeyakhe. Ensimini yase-Edeni uNkulunkulu wenza umuntu ukuze angagudlukeli lutho. UNkulunkulu wamenza waphelela, kodwa umuntu wayefuna indlela okungeyakhe, wayefuna ukuganga, wayefuna ukuthola. Kwase kuthi ke kwathi angawa sedlulile kulokho ngaleli viki ekufundisisweni kombhalo, wazenzela inkolo. Akalindanga uNkulunkulu kuba amenzele yona, wazenzela yona, kodwa wathola ukuthi inkolo yakhe, isembozo sakhe asisebenzanga. Lokho bekuhlala njalo kungumuntu ufuna indlela engeyakhe, kodwa uNkulunkulu wayenendlela. Ngakho umuntu wenza amaqabunga omkhiwane wase ezembesa ngawo yena nomkakhe, kodwa lapho esehla ukuba abhekane noNkulunkulu wathola ukuthi lokho kwakungeke kusebenze. Futhi ngiyanitshela bangane, bebaningi umuntu futhi unjalo kulobusuku owehlela ekupheleni komgwaqo, uzothola ukuthi leyo nkolo encane engajulile ubambelele kuyo ngeke isebenze. Akukho kusilalelwe ngokuzalwa ngokusha okuyosebenza. UJesu wathi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya akayi kungena embusweni. Angeka kunandaba uma eyi-Methodist, Baptist, Presbyterian noma ngabe uyini, angeke angene aze azalwe ngamanzi nangomoya. Zalwa kuchaza ukuthi useguquliwe, ufanele afe ngaphambi kokuba azalwe. Ngakho ufanele ufe kubuwena uphinde uzalwe futhi kuKristu Jesu. Kunjalo manje ngifuna ukaphele wazithola izama ukwenza indlela yakhe. Sibe nakho kulokhu kusa ukuthi uKhayini wazama kanjani ukwenza indlela yakhe. Wehlisa ama-aphula namapheya namapetshisi namathanga noma ngabe kwakuyini, wakubeka phezu kwe-altare, wayesethi, manje lapho Nkosi, ngakhe i-altare, ngakhe ibandla, ngiyilunga elihle lebandla. Ngiyabonga, ngiya esontweni nsuku zonke, ngiza lapha ngakhe i-altare, ngabeka umhlatshelo phezu kwalo, manje ngizoguqa phansi bese ngiyakhuleka. Uthi manje Nkosi, ngifuna wena ungemukela, kodwa uNkulunkulu wamala. Nalowo moya wenkolo ofanayo omdala uphila ngophansi phakathi kwebandla namhlanje, yona impela into efanayo, ukholwa impela ngakho konke nje, futhi awazi lutho ngoNkulunkulu njengoba ilawu lingahle lazi ngeqhawe lasendulo laseGibhithe. Niyazi ukuthi iqiniso lelo, imimoya yezenkolo. Ungacabanga ukuthi usitalini ungumphiki uKristu. IBhayibheli lathi imimoya yomibili iyosondelana kakhulu, idukise nabakhethiwe uma kungenzeka. Sithola ukuthi uJuda Iskariyothe wehla ngqo futhi waphuma futhi wajabula futhi washumala ivangeli, uyabuya ebhongoloza futhi ememeza futhi nesikhathi esikhulu kanye nabo bonke abanye abafundi. UMathewu ongcwele isahluko seshumi. Kodwa walandela abafundi ehambisana nabo ngqo njalo nokho uDeveli ongene kumuntu futhi uza ehambisana ngqo njengoba uJesu wayengumuntu ongenwe nguNkulunkulu uKhayini noAbela basensimini yase-Eden. Kodwa uma sekufika isikhathi sakhe sokuba enyukele ePentecost bese ethola isibusiso wakhombisa ubunjalo bakhe. Futhi uma uhamba uyokhuluma ngokuzalwa ngokusha ukwemukela ubhapathizo kamoya ongcwele ngokuphindwe kasishiyagalolunye kulo lonke ishumi leyo mimoya iyokhombisa ubunjalo bayo ukuthi iyini, bazothi leso isikhejane sobuhlanya siyekeni kwethu indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yomuntu namhlanje. Haleluya! Kubani uNkulunkulu njalo ubenza indlela ehlinzekiwe. uNkulunkulu uphansi kwesibopho ukuba enze indlela. uNkulunkulu uyenzela indlela imvelo. Ingani sinalabo zamtolo abakhulu ezweni lonke na? Lingamula yonke imithi yokwenza amapulango nezinto ezinjalo, baligugula lehla lonke. Nakha idamu ezansi lapha futhi nagcwalisa isiqu somfula nanto lihamba amanzi, uthikameza imvelo. uNkulunkulu wayenendlela ayehlinzekile yilokho okubangela uzamtolo. Noma yini umuntu agangela kuyo uNkulunkulu ayenza yaphelela bese ke wena uyenza ingapheleli kunjalo. Manje njengokuthi nje isibonelo nje ngamadada, ngiyathanda ukubukela amadada ngezikhathi zonyaka uma ngiyozingela phezulu entabeni. Ngiba phezulu lapho esikhathini sasekwindla sonyaka awu lapho amadada onke aphuma eLouisiana nasezansi lapho nasezansi emakhaphozini bese enyukela enyakatho bese ezinza lapho enze isidleke bese ekhulisa amachwane awu amancane. Bese ke abafu abancane bekhula mhlawumbe kuza lapha cishe ngoSeptemba ngaleso sikhathi sonyaka noma uSeptemba eseyophela. Bese kuba ke idada elidadlana iqhude elincane ledada alikaze lisuke kuleso siziba likhona khona lapho nje esizibeni. Emva kwesikhashana esichotho sindiza phezulu lapho entabeni iqho elincane lishaya phezulu lapho nomoya ubandayo ohelezayo uvunguza wehle unqamula kuleyo ntaba lelo dada elidadlana liyawuzwa lowo. Manje alikaze libe bikhondawo kuphela kuleso siziba alikabi nawo unyaka obudala. Liphakamisela ikhanda lalo emoyeni lokho kukhala okuncane kwehansi lasendle bese ligijima liphume phakathi nesiziba futhi lithi honk honk. Lonke idada esizibeni liza kulo. Lonke idada esizibeni liyazi ukuthi lingumholi onesiphiwo. Lelo dada elidadlana liyophakama lisuke kuleso siziba ngaphandle kwenkombandlela kumbe noma yini enye into futhi liqonde njengo eLouisiana emasimini elayisi ngokuhamba kwalo. Kuweka sengathi amaKristu abefanele abe nomuzwa wedada empeleni, akunjalo na kunjalo impela. Kani na wena uthi umkhondo cha ahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu wanika indlela umkhondo ukuwaholela ezansi lawo futhi ayakukholwa. Kodwa uNkulunkulu upha umuntu umoya ongcwele futhi uyawenqaba. Unendlela okungeyakhe kodwa uNkulunkulu unendlela asihlinzekele yona. Haleluya! Izizwe ngithi kugcwala ukholo kulo busuku emva kwalokhu nalobo busuku obumbalwa bemvuselelo. Kaphelani nakho yiwo mnumzane, lelo dada elincane liyoya phansi lapho futhi ngizonitshela enye into. Ungaphuma lapha uye ephephandabeni lithi kusasa izulu lizoba lihle futhi ubungahamba uyozingela bese uqaphela labo nogwaja behamba beyohlala phansi kulobo tshani, ungabi nalo isasasa kulawo maphephandaba. Kaphela leyo ngulube yesikazi endala iyosusa lawo mahlube angaseqaleni elingasenyakatho yegquma bese iwathatha iwasa ngale ayeqaleni elingaseningizimu yegquma bese izenzela umbhede ngale ngaseqaleni elingaseningizimu yegquma. Yazi kabanzi ngalo kunabo bonke abahlaziyi bamaphephandaba ezweni kunjani. Inomkhondo izungeza ngaseqaleni langaseningizimu kuqashela lowo moya wasenyakatho obandayo wehle. Oh hey, uma ingulube inomuzwa ngokwenele ukucashela umoya ohelezayo, kangakanani ke ngawe onomoya ongcwele na? Haleluya! Lo ngumkhondo wakho, yebo mnumzane. uNkulunkulu wazinika umkhondo, uyindlela ehlinzekelwe zona uNkulunkulu, ziphila ngendlela ehlinzekwe uNkulunkulu. Thatha imbali uma ifa futhi ingene emhlabathini, akusikho ukuphela kwayo, iyaphila futhi. uNkulunkulu wenza indlela ehlinzekelwe yona futhi ikholelwa kuyo. uNkulunkulu njalo wenze indlela ehlinzekiwe. Ngezinye izikhathi ayiholeli yedlule ezintweni ezithokozisayo. Ngezinye izikhathi yedlula ebunzimeni obuningi. Kodwa yindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu uyayenza noma ikanjani. Ngesinye isikhathi wayenendoda isendleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Yayifanele ingene edlule emphandweni wezingonyama, kodwa yahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu wabuye wayikhipha futhi. Hallelujah. Sengiyababona abanye abantwana bamaHebheru behlezi phakathi lapho eBhabhiloni ngokunyukuza. Bala kukhothamela isitixo kunjalo. Bathi ngeke sikwenze, shayani wonke umnyuziki enifuna ukuwushaya futhi nikhalise amacilongo enu, amakhonethi namacilongo, kodwa asize kusikhothamele isitixo senu. Hallelujah. Siphe abanye futhi oShadilake, Meshake no-Abednego, yebo unumzane, abangezukuzikhothamela izinto zenu zezo. Asidingi kuzidela kuyo, uNkulunkulu usikhululile ngomoya ongcwele. Hallelujah. Yebo mnumzane, manje sengiyabona ezathi lapho ngokunyukusa. Ake sibhekise amakhamera ethu ezansi ngaleyo ndlela umzuzu, bese sibhekisisa sibone. Sengiyababona ubafana ezansi lapho ngokunyukusa, bathi manje buka, inkosi yathi wonke umuntu ongakhothami phansi ngizomphosa esithandweni somlilo. Futhi bahamba bakhuleka baqeda ubusuku obubodwa ngosuku olulandelayo, ikathi kufika umsindo wokuthi abakhothame phambi kwesithombe ngani basifulathela. Ngakho iyafika lapho yathi, bafana nikwenzile lokho na? Ya, awu, sizosishisisa isithando sishise ngokuphindwe kasikhombisa kunalokho esake saba yikho. Manje kumangalisi ilokho, wawukhona isikhwelo sibekwe ngaphandle lapha senyukela emlonyeni wesithando. Kulo lonke iBhabhiloni kwakubomvu ngalokho kusa umlilo uduma. Sengiyambona uNebukadinezari njengendoda yesimanje namhlanje uhlezi phande lapho, wayesethi manje sizovele nje siyishise yonke leyo nkolo kamoya ongcwele siyikhiphe kulabo bafo. Oya, ungacabanga ukuthi udeveli ngeke akushise impela yokushisa, kodwa khumbula umoya ongcwele ungumlilo qobo lwawo. Manje ngifuna nibhekisise indlela kaNkulunkulu yaholela ngophezulu kuleso sikhwelo. Sengiyambona uShadiraki, uMeshaki, u-Abednego behamba imashi yokufa. Sengiyamuzwa uShadiraki ethi, Abednego, ukhuleke waqeda nje? Yebo, ulungile-ke. Uqinisekile ukuthi usendleleni kaNkulunkulu? Yebo mnumzane, noNkulunkulu ushilo ezwini lakhe ngathi ukuba singazikhothameli izithixo futhi ngeke sikwenze. uNkulunkulu namandla okusikhulula kulesi sithando somlilo, kodwa uma engasikhululi kunani pho kukho? Asizokukhothamela phansi, sihamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Sengiyamuzwa omunye ethi, uqinisekile ukuthi unayo indlela ehlinzekwe nguye na? Yebo, haleluya. Abanye bathi, awu, awucabangi ukuthi bonke labo bantu kunokwenzeka ukuthi baqinisile esikhundleni sakho na? Qhabo mnumzane, iBhayibheli lasho njalo futhi sihlezi nalo. Bahamba bakhuphukela ngqo kuleso sikhwelo. Nginga ukushisa nje kukanjalo, ukushisa okukhulu kwakucishe impela kwabulala amadoda abakhuphulayo. Sebevele nje bacishe bakulungele ukungena, uNkulunkulu wayengakashuzi. Basalokhu behamba ngendlela ehlinzekiwe. Bakhuphuka baqonda ngqo emlonyeni wesithando, kwathi nje sekuyisikhathi sokuba bangena esithandweni somlilo. Niyazi nginesithombe esimnyama esibikabi lapha phambi kwami njengamanje. Amadoda azama ukuphila ngokweqiniso kuNkulunkulu, ahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu, alungiselela ukushiswa aphele isithombe esinjepho. Aphelani, sonke isikhathi kukhona into eyenzekayo ezansi lapho, kukhona into eyenzekayo phezulu lapho ngesikhathi esifanayo. Ake sibuke phezulu lapho kancanyana futhi sibone ukuthi kwenzekani. Sengiyambona emi lapho ngezingubo zakhe zobukhosi ezisonge ngazo. Haleluya. Sengiyabona into yokuqala evela ngakwesokudla indlela yosenkulukazi ethiwa uMikhayeli. Banayo yodwa phezulu lapho, benikwazi lokho na? Sengiyayizwa igijima iya phezulu lapho eduze kwakhe ethi, Nkosi, sengiyayibona ithatha inkemba yayo esihlangwini sayo kanje futhi ithi, uke wabheka phansi eBhabhiloni kulokhu kusa na? Kukhona amadoda ahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu, kukhona amadoda ayevumayo ukuphawula ngobufakazi bawo kulokhu kusa. Abazalwane bakithi, usezoshiswa nje. Sengiyayizwa ithi, angehlele lapho ngizosiguqula isithombe. Kukhona ukuthi yayingakwenza, ngiyakholwa. Sengiyamuzwa ethi, cha, ngeke ngakuthethela ukwenza eGabriyeli ubuyi noma Mikhayeli buyingelosi enhle kakhulu. Hamba buyisela inkemba yakho, yima uqaphele lapho. Nakho kuze enye ingelosi ithiwa ngumhlonyane, yenza amanzi ababi. Nansi ikhuphuka yathi, Nkosi, awubheke phansi lapho, nginakho konke ukulawula amanzi. Wakuyekela kimi embubhisweni ezweni lasemandulo, umhlaba ungakabhubhi ngamanzi futhi ngaligugula lonke izwe lonke ngaphandle kwaNowa nabantu bakhe. Manje yathi, ngivumele ngehlele lapho futhi ngizolikhukhula iBhabhiloni lisuke emaphini. Senyamuzo yeti mshonyane ungakwenza kunjalo kodwa ngeke ngakuthethela uhambe kungumsebenzi olingene nomuntu. Oh senyambone sukuma kanjalo sebezokwenza nje isinyathelo sokugcina. Senyambone efikelela ngapho wayesethi woza lapha efuna likhulu lokuduma kwezulu lilenga ngaliya. Oh hey lamlalela. Senyambona kumuzwa ethi moya wasePumalanga enyakatho etshonalanga naseningizimu uzani lapha futhi lithwale lelifu lokuduma kwezulu ngizonishayela njengamahashe ngizohlala kulelifu lokuduma kwezulu kulokhukusa njengenqola ngehlele eBabiloni mina uqobo haleluya. Senyambona efinyelela phezulu wabamba lombani omazombezombe waseuqhumisa isibhakabhakeni kanjalo lapho nje sebenza isinyathelo sabo sokugcina behamba ngendlela ehle inzekwe nguNkulunkulu futhi cishe ngesikhathi sebefika phakathi lapho wedlula ngasolwandle kuphila wasecosha isundu futhi wayemi ezansi lapho ephephetha umoya oheleza kubo haleluya. Ulapho njalo uma umuntu eyohamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yebo mnumzane. Ngesinye isikhathi kwakukhona umshumayeli omdala onguwaka umshumayeli omdala onobungcwele emumva ngale yakudala ogama linguNowa wathi niyazi lizokuna kuzoba khona isiphepho. Sengiyabezwa abantu behamba bejikeleza futhi bethi ake nisho nyamuza lo mkimbi kongcwele umdala phezulu lapho wathi lizokuna ngani alikaze line phezulu komhlaba futhi lizokuna na kanjani abezovelaphi lawo manzi na awu asihambeni siyokhipha isayense futhi sibone ukuthi ngabe akhona yini amanzi phezulu lapho ngani caba ukho manzi phezulu lapho yini indaba na lo mshumayeli omdala uyahlanya ekhanda lakhe kodwa uNkulunkulu wathi njalo. UNkulunkulu wathi lungisa umkhumbi Noah wenzele ukusindisa bonke abomuzi wakho wenzele ukusindisa abantu noNoah wayenomuzi owenele nje ukuba akwenze yilokho kuphela uyafika futhi wawulungisa umkhumbi futhi ngolunye usuku ngiyabezwa abanye babo ezansi ekhoneni bekhuluma ezansi ekhoneni lebusiness abanye babo bathi hey nithini ngaleyo ndaba yemvula phezulu lapho lo mshumayeli onguwaka omdala ekhuluma ngokuthi lizokuna phezulu lapho na senake nezwa ngento enjengaleyo na futhi ucabanga ukuthi usendeleni ehlinzekwe nguNkulunkulu wayenjalo. Amen. Into yokuqala niyazi nakho kuze kuduma nombani. Senyambona umdala omkhulu umama omdala wekameli phande lapho ubuka phezulu wayesethi baba kameli uyezwa ukuthi bekuyinto na lokho bekunguduma yilokho kwashiwo nguNowa asiye emkhunjini napaya bahamba balingamula egqumeni futhi nakho kuza ubaba hashi nomama hashi nakho konke okuhamba ngakubele kuyongena ngowe emkhunjini ngakunye ngakunye uNkulunkulu wavala umnyango wathumela imvula uNowa isendelele ehlinzekwe uNkulunkulu. Abanye babo bagibela ezingodweni bathi ngizontanta kodwa ngizonitshela lapho iziphepho ziqala ukudlanga umkhumbi waphakama haleluya kani na babe sendleleni ehlinzekwe uNkulunkulu. uNkulunkulu uyobabusisa njalo abantu abayohamba ngendlela ayihlinzekayo akazange ahlinzeke ugodla akazange ahlinzeke lokhu wahlinzeka umkhumbi. Namhlanje mfowethu lotatewethu ikhona indlela ehlinzekelwe abesilisa nabesifazane leyo ingoJesu Kristu ngendlela kaNkulunkulu owafa ngaleya eCalvary nawe igazi lakhe sinokuthethelelwa kwezono futhi singemukela umbhabhathizo kamoya ongcwele njengemvumelo kaNkulunkulu ukuthi usemukele nethandeni yakhe uKristu Jesu sinondeke ngokuphephile haleluya. Ngizongibiza ngomgcinike ongcwele noma ikanjani ngakho nawe ungahle ukuba usuqayele manje kulungile ngizizwa ngikahle hle kulungile niyakholelwa kulokho na leyo indlela kaNkulunkulu nokuyiyona ndlela kuphela. Akusiyo indlela yeMethodist, akusiyo indlela yeBaptist, akusiyo ePresbyterian, akusiyo ePentecost, indlela kaKristu. UKristu indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe, ungumhlatshelo kaNkulunkulu ohlinzekiwe. UJehova Rapha, uJehova Jire, uJehova Manase. Ukati uAbrahama enikela ngo-Isaka wabiza indawo lapho ngoJehova Jire inkosi yozihlinzekela ngokuzibonela umhlatshelo. Futhi nakho indodana kaNkulunkulu. Amen. UNkulunkulu njalo wenza indlela yokuphunyuka yebo mnumzane. Ngelinye ilanga kwakukhona umshumayeli omdala ezansi lapho eshumayela ogama lingu-Elisha wasukumela lapho wase elunguza ngaphandle phezu kwezwe wayesethi ngiyantshela kungokubi ukwedlula konke engake ngakubona. Inkosi endala ezansi lapho yahamba yafika yaganwa nguJezibeli umdadane oziphendele upende owenele ebusweni bakhe ukwenza. Umuyena kuphela wesifazane eBhayibhelini owake waziphenda ubuso. uthi niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani kwena, uNkulunkulu wamnikela ukuthi adliwe izinja. Lokho kuphela engimaziyo. Bona wesifazane onopende umninginingi ebusweni bakhe, uyazi ukuthi ungambiza ngokuthini? Khana, halo Nkosazana nyama yezinja, uyilokho ke njengenyama yezinja. Oh hey, lalela mfowethu, ngisanda kubuya ngivela eAfrika. Lezo zinto zivela ehlobeni lobuhedeni. Abahedeni bazipenda. Oh mfowethu, uma wesilisa nowesifazane elungisana noNkulunkulu, awuthi ngibatya lokho, baba namahloni ngabo. Haleluya, kunjalo. Kufana into yokuqala, uyazi uyoba nawo onke ama-Israyeli enza lokho. Uyija wathi, Nkosi vala amazulu, yenza ukuthize mela nakho. Nkulunkulu wakho lo maphansi wayesethi, manje Elija, ngiyakutshela ukuthi yenzani. Yehla ufike ukhulume ku-Ahabi. Futhi nakho kufika umshumayeli omdala ehla edabule lapho ezisewe ngesikhulu isiqephu sesikhumba sevu kanjalo ubuso obunamathele ubuhwanqa njengesiqubuqubu wenyuka waya phambi kwenkosi wayesethi, amazolo angeke angisho abize noma ehle ngize ngiwabize. Haleluya. Wayesendeleni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Yebo mnumzane. Asuka lapha uhlanya lolu kulungele, siyakwazi esikwenzayo. Welija omdala wathi, Nkosi kufanele ngenzeni na? Uhlinzeke yonke indlela, ngikwenzile lokho. Wathi enyuka uye ngale emfudlaneni iKheriti bese uhlala phansi. Kulungele, indawo embi kabi kodwa ngizokwenyuka bese ngihlala phansi wena. Wathi yenyukela lapho, uma indlela yakho yezinyawo iholela phezulu lapho ngizokwenyukela lapho. Wenyuka wasehlala phansi wathi, manje Nkosi ngizokwenzani lapha na? Hlala lapho, hlala lapho nje. Ngento yokuqala uyazi, uqala kulamba wathi, Nkosi sengithi kulamba kancanyana futhi nakho kufika igwababa. Abanye babo bathi, ake nibheke lowo mshumayeli omdala ongumgcinike ongcwele ehlezi phezulu lapho egqumeni. Ngani? Akahlanyi nje? Awu, lowo mfo ehlezi phezulu lapho elangeni uzofa. Ngani? Uwuhlanya. Ngento yokuqala niyazi, onke amanzi asha, akukho manzi okuphuza ezansi ezweni. Kodwa ngaso sonke isikhathi uma u-Elija efuna ukuphuza, wayevele akhothamele emfudlaneni iKherithi aphuze. Bese kuthi uma elamba, nakho kufika igwababa linesamishe emlonyeni walo lathi, nakhu-ke Elija, wena uthi nani, tholaphi igwababa? Usho ukuthi uyakukhola lokho mfo iBrenham na? Yebo mnumzane, yebo mnumzane. Usho ukuthi ingwababana u-Elija yamlethela azokudla iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha na? Ngiyakukholwa. Uthi yakutholaphi na? Angazi. Into kuphela engiyaziyo, ingwababana yakuthola ndawo ndawo, yakuletha ku-Elija. U-Elija uyalidla futhi wahlala iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha. Ngakho kunjalo, ngiyakukholwa. Leyo into efanayo nge wena uthi, yini ekwenza ujabule kangaka na? Yini ekwenza unyakazise ingalo yakho na? Angazi. Into kuphela engiyaziyo, iKhalvari yakukhokhela, iBhayibheli yakufundisa, umondwele wakuletha, nginakho. Haleluya. Angazi ngisho nakuthi kuvelaphi kodwa nginakho. Haleluya. Kunjalo. Yeye ngalitshela ukuthi kuvelaphi kodwa kufike lapha. Oh hey. Kwenza ibhanti lakho likulungele, kulingane kahle. Impela. Haleluya. Ningathuthumi, lokho kusho ukuthi akabonga uNkulunkulu wethu. Amen. Lokho kusho ukuthi makube njalo. Oh hey, impela kunjalo. Angazi ukuthi bathi wayehlanya ehlezi phezulu lapho. Hey, kufika isikhathi sokudla, nakho kufika umthwaleli oyikhalathe ekhuphuka. Wathi, nakho-ke Elija, nakho ukudla kwakho kwasekuseni. Kani wayengcono kakhulu kunengxenye yabantu phakathi lapha kulo busuku. Engathi ngiyabona ababaningi kakhulu phakathi lapha kulo busuku, abanezisebenzi ezingamakhalathi, kodwa wayenezinye izisebenzi ezingamakhalathi, amanye amagwababana emlethela azokudla ngaso sonke isikhathi sokudla. Haleluya, utumo. UNkulunkulu wale dining room down ndawo wakulungisa, wakupheka, wakuthumela kuye. Haleluya. UNkulunkulu ofanayo uyaphila futhi uyabusa namhlanje. Wahlala endleleni yakhe ayihlinzekile. UNkulunkulu wathi, yenyukela phezulu lapho bese uhlala phansi. Ngakho ukwenzile, yilokho kuphela ayazi ukuthi kwenziwa kanjani. Ucabani ngalokho? Uyakholwa ukuthi kuyiqiniso na? Yilokho. Amen. Yebo mnumzane. Intombazanyana yayehla ngomgwaqo ngelinye ilanga futhi yathi egcineni omunye wathi, oh haleluya, haleluya. Yayisanda kuthola umoya ongcwele. Ngakho kwakukhona umphikinkolo omdala ehlezi ngale ekhoneni, wathi, Yine kujabulise kangaka mntomusha na. Yathi, oh uJesu sana kungisindisa nje futhi wangithwalisa ngomoya ongcwele. Yathi, ngijabule kakhulu. Wathi, buka yini leyo oyiphethe ngesandla sakho na. Yathi, iBhayibheli lami. Wathi, uyalikholwa lelo na. Impela. Wathi, ukukholwa konke okwalo na. Konke okwalo. Wathi, uyayikholwa leyo ndaba mayelana noJona na. Yebo. Wathi, uyakholwa ukuthi ngempela ukuthi lo mkhomo wagwinya umuntu na. Yebo mnumzane, ngiyakukholwa. Wathi, uzokufakazisa kanjani noma ngayiphi enye indlela ngaphandle kokukholwa na. Yathi, awu, uma sengifika ezulwini ngiyovele nje ngimbuze umfowethu Jona. Mpika inkolo wathi kuyo, wathi, uma ke umfowethu Jona engekho ezulwini na. Yathi, kusho ukuthi uyobuzwa nguweke. Haleluya! Ine kuphela indlela emhlalele leyo isihogo. Uma wenaba indlela kaNkulunkulu ufanele uye esogweni, ufanele iyona kuphela enye indlela. Ngakho usendeleni noma kwenye. Amen, kulungile. Senyambona ezazi lapho ehlezi phezulu, lapho namagwababa emlethela azokudla. Wehla ngemuva lapho wehla egumeni ngelinye ilanga. NoNkulunkulu wathi manje ikhibi selishile, ngifuna wehlele lapho endlini yomfelokazi. Indawo nje epho yokuba kuye kuyo umshumayeli. NkuNkulunkulu wamtshela ukuba ahambe le kwakuyindlela ehlinzekiwe. Wehlela lapho futhi wayengesuye umIsrayeli naye khabo wayengesuye. Uthe wahamba ngemuva lapho futhi wehla ngeguma futhi lapho ehla egumeni wahlangana nomfelokazi omdala emegeleni ephula ukhuni lwakhe eluhlanganisa. Wathi hamba ungene bese ungipha okudliwayo bese ungilethela amanzi. Wathi kuphela kwenkosi nomphefumulo wakho awufi neze, nginokudla okwanele kuphela endlini ukwenza ikebelengwane elilodwa elincane lendodana yami. Ngithatha izinkuni ezimbili ukuze ngibhake leli ikebelengwane bese kuthi yona nami silidle bese siyapha. Wathi hamba ungilandele amanzi amancane kuqala bese ubhaka ikebelengwane bese kuletha kimi. Haleluya. Uzokwenza njani na? Kukhona indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Funane kuqala umbuso kaNkulunkulu nakho konke ukulunga kwakhe. Wena uthi mfowethu Bill, umama wami wabaleka ekhaya, yeni wami akafuni ukuhlala nami. Funane kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Haleluya! Zonke lezi ezinye izinto ziyokwenezelwa kunjalo. Ngizokwenza kanjani mfowethu Bill na? Ubeka nje futhi ukwenza uJesu wathi ngilandele kunjalo. Iso lakho malihlale entweni eyodwa, kulungile. Ngento yokuqala uyazi, uyahamba uyongena uthathe lezi zinkuni ezimbili futhi uyazephula. Ngiyazi ukuthi yayinjani indlela yakuqadala yamandiya yokwephula izinkuni na. Leso kwakuyisiphambano kusobala. Futhi esiphambanweni futhi balubasa phakathi naphakathi ngo. Wawubaswa lapho-ke umlilo lelo ziko legeja lokubhakela isinkwa sombila. Wakhipha isinkwa sombila esibhakwe egejeni futhi usinika umshumayeli. Wayesema lapho wadla wathi, manje buyele emumva uzithathele esakho nendodana, ndodana yakho. Ngokuba isho kanje inkosi, imbiza ayikuphela noma uphiso lwamafutha lome kuze kufike usuku uNkulunkulu anisa ngalo emvula emhlabeni. Haleluya! Yini ngoba wafuna umbuso kaNkulunkulu kuqala, ngoba wahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu, uNkulunkulu wamvuza. Yakukholwa khona? Yebo mnumzane. Kwake kwaba khona owesifazane olahlekelwa ngumfowabo, igama lakhe kwakunguLazaro. Oh, wayengumfana olungileyo, wayekuzonda ukulahlekelwa nguye futhi wafa. Wathumela kwabizwa umelusi wakhe noma umvangeli okwabe kunguJesu. Wayesephumile ebandleni futhi wayesegele konke ababenakho futhi wathumela ukuba kubizwe uJesu akhuleke. Futhi wahamba nje waqhubeka, wathumela futhi wahamba nje waqhubeka. Wathi angenzi lutho ngize ngiboniswe ngubaba. Baba wayesevele embonisile ukuthi uLazaro wayezokufa. Uyafika emva kwesikhashana, emva cishe kwezinsuku ezintathu noma ezine. Wathi uLazaro ufile, nangenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho lapho, kepha ngiyahamba ngiyamvusa. Ngakho manje-ke wezwa ukuthi uJesu wayeza, ngakho waphuma ukuyomhlangabeza. Le kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ukuhamba uhlangabeze uJesu kunjalo. Njalo, uma unokudabuka ekhaya lakho, hamba uhlangabeze uJesu. Unokugula ekhaya lakho, hamba uhlangabeze uJesu. Unezinsizi ekhaya lakho, hamba uhlangabeze uJesu. Haleluya! Uma unesidingo sanoma yini, hamba uhlangabeze uJesu. Hamba umhlangabeze. Unalo lonke ikhambi, yonke into lapho. Akanalo ikhambi, unokwelapha. Amen. wasehamba ke emhlangabeza futhi wawela ezinyaweni zakhe futhi wayeyifundile indaba ngesinye isikhathi lapho kwakukhona owesifazane emumva le eBhayibhelini waseShunemi wayemkhumbula kakhulu umshumayeli ogama lingu-Elisha ngakho wenza ikamelo elincane eceleni kwendlu yakhe lapho wabeka umbhede nekhandlela nesitulo kanjalo njalo no-Elisha uyafika futhi wakubona konke lokhu ukulunga ayekwenze kumshumayeli wakhokha izishumi zakhe nakho konke niyazi ngakho wathi hamba ufike ubuze ubone ukuthi yini esingayenza uma ngihamba ngiyokhuluma enkosini noma enduneni enkulu wathi ngihlala nabantu bakithi futhi yonke into ilungile wathi kulungile hamba umbuze ukuthi yini engingayenza Gehazi wathi uyinyumba akanabantwana wathi hamba umtshele isho kanje inkosi isho ngalesikhathi sonyaka ngokuphila ukuthi uzothola indodana futhi wayithola umfanyana waze wafika cishe eminyakeni eyishumi nanye noma eyishumi nambili ubudala ngelinye ilanga cishe ngesikhathi sasemini wayephumile esendleni oyise mkholwa ngokuthi washawa ngokushisa kwelanga uqala ukumpongoloza ngafa ikhanda wathumela enye yezinceku nengane umfanyana wambeka emathangeni kanina emini wafa indawo efanele kanje pho wamkhuphula wambeka embhedeni umshumayeli lapho umprofethi ayelale indawo enhle yokuya khona wambeka khona ngo embhedeni omprofethi wathi ngibophele umnyuzi manje uhambe njalo futhi ungami ekugibeleni kwakho ngize ngisho njalo kuwe ngiyakuthanda lokho hamba njalo ungami iba ulokhu uqhubeka nje kunjalo inkathazo kukho yile siyama bese sikhuluma nabantu abaningi kakhulu dimela amaphathi amaningi kakhulu ezinhlaliswane sinokuningi kakhulu ukuthunga nokuthunga bese sihlela amaphathi okutisha niyazi isitishi nokuthunga nokukhuluma ngonkosazana sibanibani niyazi ukuthi kunjani zonke lezi zinto ezehlukene ezingena ebandleni kanti benifanele nichithele emseleni onke lawo manzi okuwasha futhi nibe neyefashini endala imvuselelo edlule nguNkulunkulu uthandaze uqede uzobuye izulu liphansi nomoya ondwele uze njengokuvunguza komoya onamandla futhi ugcwalise indawo nabantu amen yilokho esidingayo wathi ungami ngendoda yakhe yathi indoda ayikho ekameli kuyathi lolu alusilo olokwethwasa kwenyanga noma isabathi
wathi zonke zahlezi kahle
wayefuna ukufika kumprofethi ngakho wahamba waqhubeka ngqo u-Elisha walunguza wayesethi nangu eza lowo mshunemi kukhona okungalungile kuya ngazi ukuthi ikuyini wagijimela phezulu wayesethi usahlezi kahle wena nendoda yakho umntanakho na wathi sonke sisahlezi kahle ngiyakuthanda lokho wayethathe indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu wathi konke sekulungile manje waseke iqala ukukwembula watshela u-Elisha wathi hamba uthathe udondolo lwami ulubeke noma watshela uGehazi hamba uthathe udondolo lwami ulubeke phezu komntwana kodwa wathi angikukushiya ngakho umprofethi wabuyela ngale wakhuleka wehla wenyuka ekamelweni wabeka umzimba wakhe phezu komntwana ofile futhi waphila owesifazane uMata wazi ukuthi umshunemi waqonda ukuthi uNkulunkulu wayekumprofethi wakhe futhi uma uNkulunkulu wayekumprofethi wakhe impela uNkulunkulu wayesendodaneni yakhe ngakho uma wayengake afike kuJesu wayezoba nekhambi ngakho uyakhithinga futhi uwaphansi phambi kwakhe wathi Nkosi uma yilokho ayikho Nkosi uma ubukhona mne wethu ubengeke afe kepha nakalokhu nokuba yini okucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza oh ngiyakuthanda lokho nakalokhu nokuba yini okucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza lokho kuhle lobusuku wena uthi ngiyisoni mfowethu Branham nakalokhu nokuba yini okucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza ngihawukele mina isoni futhi uzokwenza uma ugula ngihawukele mina Nkosi futhi uzokwenza nakalokhu wena uthi udokotela usengidelile kepha nakalokhu Nkosi ekube yiminyaka emihlanu ngingakwazi ukuhamba kepha nakalokhu Nkosi angikaze ngizwe lutho ngokuba angazi ukuthi nini nakalokhu Nkosi ngakhulumiza phakathi angeke ngasho ukuthi nini kepha nakalokhu Nkosi nokuba yini okucela kuNkulunkulu futhi uhlezi ngakwesokunene sikayise enza izinuselo phezulu kokuvuma kwenu haleluya wathi nakalokhu nakuba yini okucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokwenza wathi ukuziqondisa yena uqobo kancane wathi mne wenu uza kuvuka futhi wathi oh yebo Nkosi ekuvukeni kwabantu bonke ngosuku lokugcina uyovuka futhi wathi mina ngikuvuka nokuphila oh hey
Ipayipe lati akukho kuhle bokumbuka umfo obukeka eyintengentenge kepha wathi ngenkathi eziqondisa yena uqobo ngakukhona uNkulunkulu wathi manje umnewenu uza kuvuka futhi wathi mina ngingukuvuka nokuphila usho uNkulunkulu. Ukholwa yimi noma efa wophila ophila akholwe yimi kasozafa naphakathi yakholwa yilokhu na? Wathi yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu obeza kuza ezweni. Wathi nimbekephi na? Nangiqala kuya ethuneni uJesu wakhala izinyembezi. Owesifazane wangitshela esikhathini esingeside sedlule owesifazane olungile ngempela isayensi yamaKristu owayengakholwa ekutheni uJesu wayeyi nobuNkulunkulu. Wayekholwa ukuthi wayengumprofethi, wayekholwa ukuthi wayengumuntu olungileyo kodwa akazalwanga intombi, bayakuphika ukuzalwa intombi. Akusikho lokho kuphela kodwa ukuhlola kwakhombisa ukuthi amapesenti angamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu abashumayeli abangamaprotestani base-United States basho ukuthi ukuzalwa intombi kwakuyinkohliso. Kunjalo bengingakwenza kalula lokho, bengingathi ngikucabange lokho ngendlela wena okuphila ngayo. Lelo iqiniso impela. Bakholwa ukuthi kwakuyinkohliso nephesenti elikhulu kunalelo elalingakholwa ukuthi uJesu uyobuya ngokubonakalayo futhi. Akumangalisi sidinga imvuselelo. Mfowethu lalela lapha, uzwa kakhulu impela ngemvuselelo namhlanje, asizange sibe nemvuselelo. Ngalandela enye indoda lapha esikhathini esingeside sedlule lapho abakhuluma khona kaningi kakhulu ngalokhu, yathi yaya kwelinye idolobha futhi yayinabaphendukileyo abayizinkulungwane ezinhlanu. Ngalandela emva kwakho ngo hayi mina iqembu labefundisi base bethatha amakhadi base bebalandela bebuya futhi esikhathini esezinsuku ezingamashumi amathathu abatholanga amashumi amathathu ayezisho ukuthi asindisiwe. Ngiyazi ukuthi ngicabangani na? Ngicabanga ukuthi ngokuhlabeka esikhundleni sokuphenduka uma umuntu edlala ngumoya kaNkulunkulu. Sina namhlanje akusiyo umhlangano oyindendende kodwa eyifashion endala ethunyelwe nguNkulunkulu imvuselelo kamoya ondwele. Eyakudala ehlaza sibhakabhaka ebulala isono inkolo egezwe ngegazi. Amen. Ikwenza ubuyisele lawo mathuluzi emumva futhi wenze ukuphenduka kunjalo. Wathi wayesethi ubuka lapha mfowethu Branham, ngingafakazisa kuwe ukuthi wayengelutho kodwa umuntu. Ngathi kwenze uma ungafakazisa kimi ukuthi wayengesuye uNkulunkulu khona ke ngiza kwemukela. Wathi khabo wayengesuye onobuNkulunkulu, wayengumuntu nje futhi ngingakufakazisa ngeBhayibheli ukuthi wayengumuntu nje. Ngathi uma ungakufakazisa ngeBhayibheli khona ke ngizokwemukela. Wathi usulungele na? Ngathi sengilungele. Wathi ngenkathi ehla kuJohane ondwele weshumi nanye ngenkathi ethuneni kaLazaro wakhala izinyembezi. Ngathi lokho uhlangene ngani nakho na? Wathi ngani? Lokho kwafakazisa ukuthi wayengelutho kodwa umuntu wayekhala. Ngathi buka lapho nenekazi, wayengumuntu uqiniso kodwa wayengaphezu komuntu, wayenguNkulunkulu umuntu. UNkulunkulu wayekuKristu enze kuba izwe libuyisane naye. Yebo mnumzane, wethela ukuzokwenza intando kaBaba. Kwahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu, akazange abuke kwesokudla noma esokunxele. Wenze lokho uNkulunkulu athi akwenze. Wayeyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Uthe endleleni eya kuLazaro, wakhala izinyembezi, wayengumuntu ngenkathi ekhala izinyembezi. Kodwa ngenkathi ema lapho eceleni kwethuna lapho umuntu wayesefe izinto ezine, lezibungu zesikhumba eziphethuzayo zigijima zingena ziphuma emzimbeni wakhe futhi kunuka ndawo zonke. Kuri ngenkathi ethi Lazaro phuma, umuntu owayesefe izinsuku eziningi wama ngezinyawo zakhe wabuye waphila futhi lokho kwakungaphezu komuntu. Haleluya! Yebo mnumzane, wayengumuntu ekhala kodwa wayenguNkulunkulu ekuvukeni. Wayengumuntu wenkathi ehla evela entabeni loba busuku elambile eqalaza ngazonke phezu kwesihlahla ebheka angakudla. Wayengumuntu wenkathi elambile kodwa ngenkathi ethatha amabhesikidi amahlanu namaqathi amabili amancane enhlanzi futhi wapha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu, lokho kwakungaphezu komuntu, lokho kwakunguNkulunkulu enyameni. Haleluya! Wayengumuntu ngenkathi elele esikebheni ngalowo busuku ngenkathi kuphume amandla engutsheni yakhe waze waba buthakathaka kakhulu kwaze kwathi ngisho ulwandle olunamandla lugubha odevele abayizinkulungwane eziyishumi bolwandle bafunga ukuthi babezomminzisa ngalowo busuku ngenkathi leso sitebhe sidadlana isukunyiswa phandle lapho njengokhokho wesivalo olwandle olunamandla. Ngiyazi wayengumuntu ngenkathi elele lapho elele ubuthongo kodwa ngenkathi bethi awuboni ukuthi siyaphupha na? Wathi thume ngonyawo lwakhe phezulu kwentambo yokudonsa useyili yesikebhe wathi thula uthi thu kuthi kwaba khona ukuthula noma ongaphezu kwamuntu. Haleluya, noma uNkulunkulu wami. Haleluya, kunjalo. Wayenguye, yebo impela unguye. Wayengumuntu wenkathelo ngeCalvary ngenkathi bemnika amazwi okubonga amakhulu kuna onke abake bawenza ngenkathi bethi wasindisa abanye angezisindise yena. Amazwi amangalisa kanjepho okubonga noma ukutusa abamnika khona ukuba wasindisa laba abanye naye wayengeke abasindisa abanye, ngakho wafanele azinikele ukuze asindise abanye. Wayengumuntu wenkathi ekhalela umusa ngenkathi ethi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ngishiyeleni na. Wafa njengomuntu, yebo. Kodwa ngenkathi evuka ekuseni ngePhasika wafa wazisa ukuthi wayenguNkulunkulu. Akumangalisi umprofethi athi ephila wangithanda, efa wangisindisa. Hembele wathola izono zami zakude le, evuka walungisisa ngesitha phakathi. Walunye usuku uzofika, oh usuku oluyinkazimulo. Haleluya, ngiyamthanda nimthandi nina na. Hamba endleleni ethinzekwe nguNkulunkulu. Sengiyazibona ezinye izazi ngesinye isikhathi ziya ekuzalweni kwakhe kuyomkhonza. Sengiyazibona zonke zilungiselela zethwesa amakamela azo. Sengiyambona uJim Jones nabo bonke abanye babo noJohn Doe eqoqa imithwalo. Sengiyazibona zibeka lamatafula amakhathi zethwesa imithwalo ohlangothini kanjalo futhi zabeka yonke enye into phezulu futhi zazizohamba ziyokhuleka kuJesu. Zithola ukuthi ngenkathi sezifika lapho zanquma ukuthi amakameli amadala ayengakwazi ukuhamba. Yileyo nje indaba ngebandla namhlanje uthwale eliningi kakhulu izwe nalo likubuyisela emumva kunjalo. Sengiyasibona siqale kuphuma kanjalo nazo zonke ezinye zifika eceleni kwentaba ngale yazi kwazi ngisho ukwedlula ngoba isango lincane nendlela ingumbingo, kepha bayingosala lapha abayoyifumana. Yebo mnumzane, sengiyambona umfo omdala eqoqa imithwalo wayezenza abelola ngoba ngiqoqa imithwalo kuba ngiye ezulwini. Wethu angiqoqi yona imithwalo kuba ngiye ezulwini, ngiqaqa imithwalo kuba ngiye ezulwini. Haleluya, manjele uthwito ngiqaqe yonke into. IBhayibheli athi masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kimi ukuze ngisigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana. Sengiyambona lowo mfokazi omdala ehamba, niyabo, sengiyambona umkakhe eduze kwakhe ethi John, yini indaba mfana, uyaphi? Wathi ngiyokhuleka enkosini. Wathi kanjani ukuthi uyahamba? Awu, ngiyahamba. Awu, awunayo ngisho nenkombandlela, awunayo ngisho nelayisensi yokufundisa. Yini indaba ngakwezweni na? Bayokwamukela nje. Uyokhule enkosini, yebo. Kathi inkombandlela yakho qaba ngidingi. Awuyidingi, uzofika kanjani lapho? Sengiyasibona sikhomba inkanyezi yokuza sithi ngihamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Amen. UNkulunkulu wahlinzeka inkanyezi kuba yihole izazi. Zazi ingayidingi inkombandlela, zazi dinga indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Inkanyezi utumo. NoNkulunkulu ofanayo owaholela izazi kuKristu ngenkanyezi. Kulapho kulowo busuku esimbona isikamoya ongcwele kuniholela kuKristu ukuzalwa okusha, ubhaptizo kamoya ongcwele oyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke awubone ngisho nombuso kaNkulunkulu. Silise nesifazane senimamukele na. Isikhathi sami sesiphelile. Oh hey, ngizwa ukuthi nje angingene kukho. Ehlise isandla sami ngesifake emaphaketheni ebhuluke lami futhi ngishumayela njengomshumayeli omdala wesitata iSasafras. Kani ngiyakuthanda fana, ngiyathanda ukuba no-ice cream, kodwa ufanele ube nobhekeli nobhontshisi ukukunamathelisa eceleni kuwe. Into ezosondla ukunonga ngespayisi yilokho esidingayo. Anikukhona na? Qiniso uNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe nikuwo yini kulo busuku na? Namamukela yini mongcwele lokhu nakho lawo na? Manje nina bangane bami abahle bebhaptisti, ninaziyo ukuthi ngangingowe, ngangiyibhaptisti nomelusi wami lapho ibhaptisti, kodwa kukhona engifuna ukuntshela khona izenzo zeshumi nesishiyagalolunye ukuthi namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakho lwayo na? Hhayi ngenkathi nikhola kodwa lokhu nakho lwayo. Yebo mnumzane, uma ningakamemukeli umoweni kulo busuku uNkulunkulu unendlela ayihlinzekile. Mfowethu, dadewethu, ungazami ukuhamba ngendlela okungeyakho. Ungahambi ngamaqabunga omkhiwane, ungahambi untanta ogodweni njengoba bazama ukukwenza embubhisweni yezwe lasemandulo phambi kwezamtolo. Ungambuzi ngamaqabunga omkhiwane njengoba kwenze u-Adamu. Ungazami ukuhamba ngendlela yenkosi uNebukadinezari ukuzingela ibandla likaNkulunkulu. Ungahambi ngazo zonke lezindlela ezinye ezehlukene lezi zimo nezindlela ebesingamebala eziningi. Ungahambi njengoba kwenza abafarisi wonke umuntu okholwayo bathi manje buka lapha sisendaweni ephakeme futhi uma kuba khona noma yini eyenzekayo sizokwazi konke ngakho. UNkulunkulu waphuma lapho wathi nyelele futhi wazala umntwana emkhombeni waseBethlehema wamthatha wamehlisela ezweni wasephuma ezweni ukujeziswa ngokubulawa futhi babengazi lutho ngakho. Kunjalo indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Oh ngesinye isikhathi wawukhona wesifazane wayechithe yonke imali ayenayo, haleluya. Odokotela bamsizanga ngalutho futhi ngolunye usuku wayesezoquleka nje wayekathe nomopho wegazi iminyaka eminingi-ningi futhi ngolunye usuku wezwa ukuduma okuthize esikebheni walunguza phandle futhi nakho wakufike indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Lokhu yiwowe sengiyambona ehlela kwabaphakemeyo amabhaptisti agqamile. Izintunguzi ezimangaliso sebedlule wavele nje wagaqa phakathi kwemilenze yabo ngobadineka ukuthi bakhudluke. Ngiyambona efika lapho kuBrigham Young nawo onke amakhosikazi akhe wavele nje wajabula wedlula ngo. Wathi na ngiyabezwa bethi yima lapho uyaphi ukuthi inyanga ngeke ikusize ngalotho uzoyaphi-ke ngikubonile ezansi lapho unalowo mopho. Kanti ngihamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Yikuphi na awuqondiyelo wayamzenzisi laphaya? Ilapho-ke ngiyongena ngo ngampintsha wedlula futhi wazungeza waze wafika kulo mfo lapha futhi wayekhonza kubu lolo uhlobo lwebandla naleli na lolo futhi bonke bazama kumphushela emuva kodwa wayenza indlela yakhe eya kuJesu. Abanye bawubathi manje awulinde kancane dadewethu, uma udla inyama ungeke ukwenze. Wayehamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Uma ungakaziphathi izinyawo ungeke ukwenze. Wayehamba ngendlela eyayihlinzekwe nguNkulunkulu. Wayefuna ukufinyelela kuJesu kunjalo. Ngicabanga uDavide wasendulo, haleluya, yebo mnumzane. Inkathi ethi kukhona lapho ayekhuluma khona nje wathi nambithani nibone ukuthi inkosi yinhle kunambitheka njengezinyosi edwaleni. Ukufanekisa okuncane engangivame ukukusebenzisa ngicabanga ngesikhwama sendlela esidala ababevame ukusiphatha eceleni kubo lapha isaka elincane ababefaka kulo uju abelusi bezimvu abadala babekwenza. Futhi kwakuthi uma egulayo inike izimvu zigule zonke babekhipha uju esikhwameni esiyisikhwama sendlela bese belubeka edwaleni lomcako bese bebiza imvu egulayo futhi bathethele leyo mvu egulayo ihambe iyokhotha kulelo dwala. Futhi uma zihamba ziyokhotha uju lusedwaleni yayihamba ifika ikhothe omunye womcako phakathi ngenkathi sakhotha uju. Futhi niyazi ukuthi kwenzekani? Imvu egulayo yayisinda. Manje buka lapha mfowethu, linaso sonke isikhwama esiyisikhwama sendlela esigcwele lona kulo busuku. Futhi angizukulu faka ebandleni lebhaptisti, ibandla lemethodisti, ibandla lepresbyterian noma ibandla lepentekostali. Ngilubeka kuKristu Jesu lapho lungolwakhona nani zimvu ezigulayo, hambani niyokhotha futhi niqinisekile ukuthola into ethize kulo. Yebo mnumzane, khothani kuye njengaleyo ndoda endala umbelwe futhi khothani kuye nizokuthola. Ngingakunaki okushiwo yibandla leli nakani uKristu. Landelani yena ngokuba kuye uyibandla. Ngiyabona mbani ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Akazange athi Methodist yayiyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu kanjalo. Akazange athi Baptist yayiyiyo noma yiliphi elinye ibandla. Wathi indlela iqiniso lokuphila. Wena uthi awu nazi kanjani ukuthi ngikuye na? Ngamoya mwethu nasonke sabhaptizwa sibe mzimba munye, sibe amalunga alowo mzimba. Abasekhorinte bokuqala eseshumi nambili. Kunjalo sithobela okukaNkulunkulu yonke into anayo embusweni wakhe ingethu. Uvele yathatha yonke incwadi enkulu egcwele amasheke bese esayina igama lakhe ekugcineni ngezathu athi nazo ndodana, noma yini oyidingayo hamba oyithange. Amen. Ningesabi ukuligcwalisa, ligcwaliseni bese nilifaka nithi ngiyakubonga Nkosi, haleluya, kuzofezeka konke enikufisayo. UMarko weshumi nanye elamashumi amabili nane, uma nicela kholwani ukuthi nizokwamukela nizakuba nakho. Ayina isheke uthi Nkosi ngidinga ukuphiliswa. Likhiphe uthi ngithathe Nkosi ngicela ukuphiliswa egameni likaJesu. Uthi ngiyakubonga Nkosi bese uyaqhubeka ngo ukholelwe ukuphiliswa futhi kubuya ngo njengalawo makwa baba ehla ethumela lokho kudla kuElija. Thala ngidinga insindiso yomphefumulo wami. Uzokwenza nina vele ubhale nje bese uthi wathi zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza lokho ngokwami Nkosi. Gcwalisani isheke ngidinga insindiso nginikeze yona Nkosi. Nansi ngiyakubonga Nkosi, suka uhambe nayo. Uthi ngomoya ongcwele naye mnumzane, ngilinde emzini waseJerusalema nize nembathiswa amandla avela phezulu. Emva kwalokhu umoya ongcwele esefike phezu kwenu niyakuba ngufakazi wami eJerusalema, eJudiya naseSamariya kuze kube sekugcineni kwezwe. Ngiyawukholwa na? Qwalisa ihleke bese lithumele phezulu isayiniwe ubone ukuthi kwenzekani uNkulunkulu uzowunikeza indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ukuhlinzeke ngesheti bhuku. Qhubeka uligcwalise uNkulunkulu wawethembisa nakhona lokho na impela uNkulunkulu njalo unendlela ehlinzekiwe. Wawukhona umfomdadlana ogama lenguJayiro ngolunye usuku. Oh, wayethe ukuzijoyina nesigejane sabangakholwayo njengenqwaba yonke yabashumayeli bajoyine ngendlela efanayo namhlanje. IBhayibheli lathi mawungaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Kulungile into yokuqala uyazi. Ngiyamangala ukuthi ubani owasho lokho. Nguwe. Awu, iBhayibheli lathi ezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka baphuze okubulalayo babeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Shumayelani lokho kuhafu yamabandla namhlanje bayonikhahlela banikhiphe ngomnyango kunjalo kunjalo. Aniyazi indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu kodwa yilokho akushoyo, yilokho uJesu akushoyo. Nayukhona na yebo mnumzane. Futhi manje-ke uma asho njalo amen, ngiyakukholwa ngicabanga ukuthi liyiqiniso futhi lihamba endleleni yakhe kulokho athi angikwenze futhi liyayiqinisa ngezibonakaliso izimanga zilandela kunjalo. Ngakho nje yenzani into efanayo, hambani ningene ngqo kungokwawo wonke othandayo makangene. Wozani uNkulunkulu nibizile nibhale nize abanye bangena ngqo ningabe nisalinda esinye isikhathi esithe kuthatheni kulo busuku. Ngoba lo mfokazi omncane wazijoyinela yena. Wayemthanda uJesu kepha nokho waye uhlobo lwendlela wayengafuni ukulahlekelwa isithunzi sakhe. Niyazi izibusisi. Ngakho bayaphuma baphuma. Ngakho inkosi yathi manje ake nimbuke lo wayamfokazi umdadlana ezansi lapho ngamisele ngaphambili ukuba abe sekufile ukuphakade futhi nango lapho ekhona leso sigejane sabangakholwayo. Ngakho ngizomlungisa wavele nje wadedela indodakazi yakhe yagula. Wathi awu ngizobiza udokotela do. Udokotela do wayehlolahlola wathi ukushaya komthambo kushayela phansi Jairo. Ngiyakutshela ukuthi kungcono senzeni, kungcono senze lokhu lokho futhi wayinika zonke izidambisi izinhlungu kanjalo njalo yaqhubeka nje ifa. Wasethi-ke angazi noma uNkulunkulu unayo yini indlela ehlinzekiwe. Oh hey, umuntu emgxeke kakhulu kangaka mayelana nokuphilisa ngokaNkulunkulu noma wezwa ngaye wayesethi yebo, yebo Jairo awucabanga ukuthi ungumzenzisi njena. Khabo kwasho umoya ongcwele akasuye umzenzisi ukholwa kuye. Oh kulungile yebo, oh ngikagele unjalo. Ngiyaboyileyo ndlela abanye balaba bashumayeli abathiyeka emngceleni ayiyo kunjalo bayesaba nje. Oh uNkulunkulu ukhipha ithambo lesifuba enkukhweni kuwe bese efaka ithambo lomgogodla kuwe. Ngiyabuthanda ubufakazi bukabhoti Robinson oboyebo wathi oh singinike ithambo lomgogodla libe ngusayizi wogodo olusahayo. Beka umsindo ugcineni kwegebula lomphefulo wami. Futhi mangilwe noDeveli inqobo nje uma ngisenalo izinye lodwa elisele bese ngimluma ngezinsini ngize ngife. Ngiyakuthanda lokho kunjani. Wathi nganginenja indala eyayigalashu yafa isigugile. Yayiletha igalashu yaze ayangabe isasala nelilodwa izinyo yase-ke ivele nje iwaluma ngezinsini lawo magalashu futhi insininize. Ngiyakuthanda lokho kunjalo. Haleluya. Wena uthi mfowethu Branham nginayo impela imfundo eningi kangako. Nginane kakhulu abashumayeli bazongala. Asibuyele endabeni nje. Akusibo ubungako benja ekulweni, ngubungako bokulwa enjeni. Kuyilokho-ke namhlanje ume phezulu lakho angikuqhathanisi nenja kodwa ume lapho. Njengoshifo mdala washo ngolunye usuku lapho elungisela ukuhamba wathi uphila kanjani shifo. Wathi ngifuna ukukutshela mfowethu. Wathi kukhona izinja ezimbili phakathi kimi, enye imnyama nenye imhlophe. Imnyama ifuna ngenze okungalungile nemhlophe ifuna ngenze okulungileyo. Wathi zihlale zilwa njalo futhi zicabane. Ngathi iyiphi ewinayo shefu? Wathi kuya ngokuthi iyiphi ushefu ayiphakela kakhulu. Kuye lokho kuthi akube njalo futhi yewe unumzane. Kulungile mfowethu, ngiyantshela izwi elikudingayo kulo busuku ngokuthintithwa okudala okuhle. UJayiro wathi manje awukahle kancane ndodakazi yagula ngempela. Ithemba kuphela elalikhona ukuba aze ayithole kwakungukuba aye kuJesu. Basuka baya kuJesu. Ngenkathi esesendleleni ngiyambona ekhuphukela lapho nowesifazane wavele waphiliswa nje kumopho. Nanga kubeka washi ndodakazi yami ilele manje angikathali ukuthi umpriest uthini ukuthi noma ubani uthini ungeza na ubeke izandla zakho phezulu kwayo na mkholo ukuthi wena uyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ikuphilisweni kwayo ungeza na ubeke izandla zakho phezulu kwayo izosinda wathi ngizohamba nanga iqale kubeka ihamba into yokuqala uyazi nakho kuphuma indoda igijima endlini yabo ethi Jairo ungayikhathazi inkosi ngoba isivele isifile he Sengiyayibona inhliziyo yakhe encane igquma ngaphakathi kuye kanjalo ngiyabona la uathandekayo amehlo kaJesu anomusa eguqukela kuye uthi angishongo yini ungesabi uzobona inkazimulo kaNkulunkulu Oyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu Kukhona indoda esindala egama linguBartimeu ipopote ihleze masangweni ngolunye usuku inciba umnikelo isimo sezulu sasika makhaza cishe ngo-October Wezo msindo uza wehla umkwaqo yini leyo na ngani wathi lo ngungu Jesu wase Nazareth akazange abhekisise wakho lo mula ingubo yakhe akazange ayibeke phansi futhi ayisonge kanjalo niyazi wayengayithola ngokuphumputha indlela yakhe yokubuyela kuyo waphosa ingubo yakhe eceleni uNkulunkulu wayehlinzeke indlela futhi wayeyilandela wayegijimele ezansi lapha abanye bathi hlala phansi akanasikhathi sokulibala nguwe Wayekhona memeza kakhulu Jesu indodana kaDavide ngihawukele ngihawukele wayephikelela ngihawukele ngiyazi wena uyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngamehlo ami uNkosi ngihawukele kunjalo ngaye ngafunda indaba yempopothe uBartimeu ngelinye ilanga indatshana bathi kwase kuyiminyaka abayimpopothe wayenendodakazi encane ayengakaze ayibone kuye ebusuku futhi wayevamise ukwenyukela lapho bese ehlala emgwaqeni wayeneyundla elincane amawundlu ayevamise ukuhola abantu abayizimpumputhe njengoba kwenza izinja namhlanje izinja zihola izimpumputhe babe newundlu elaliqeqeshelwe ukuhola impumputhe wayesethike omunye ngolunye usuku ukuthi wayenamahobhe amabili amancane futhi ayenza ukuketuka okuncane kanjalo ukuheha ukunaka kwezivakashi ziyongena eJerusalema noma ziyongena edolobheni futhi zaziphosa izintambo zemali enkomishini yakhe wayephuphuthekile ngakho ngobunye ubusuku umkakhe wagula ngempela ngakho waye enkosini wathi inkosi anginalutho ngimpofana ngimpuputhe anginalutho engingalunika wena kodwa ngiyakukholwa nkosi futhi uma nje uzoba ngisiyawo futhi uvumele umkami othuphekayo aphile kusasa ngizokunika ihobhe lami libe ngumhlatshelo inkosi yamphilisa umkakhe ngalowo busuku ngosuku olulandelayo wabuyela emuva ngompriesti wanikela ngamahobhe amabili abe umhlatshelo manje-ke wayengasenalutho ngaphandle kwewundlu esikhathini esine side emva kwalokho intombazane yakhe encane yagula odokotela akukho ababengayenzela khona wathi inkosi nginento eyodwa vowesele wayesethi lelo yiwundlu kodwa uma uzovumela intombazane yami encane engakaze ngiyibone uma kuphela uzoyivumela iphile khona-ke ngizokunika iwundlu lami libe ngumhlatshelo khona-ke inkosi yayiphilisa intombazane yakhe encane izinsuku ezimbalwa emva kwalokho waqala ukwenyuka ngomgwaqo lele wundlu limhola ukhayafasi umpriesti omkhulu uyafika wathi Bartimeu oyimpuputhe uyaphi wathi ngiyahamba umpriesti omkhulu ngiyethempelini iwundlu lingiholela ethempelini ukuba ngiyonikela ngewundlu libe ngumhlatshelo wathi ungeke ukwenze lokho wathi yebo Bartimeu wathi lapha ngizokunika intengo yewundlu uhambe uyolithenga wathi angizange ethembise uNkulunkulu ewundlu ngimethembise leli wundlu wathi Bartimeu wayimpumputhe ungeke lithathe lelo wundlu lingamehlo akho ungeke wabona ngaphandle kwalelo wundlu lelo wundlu liyakuhola lelo amehlo akho Bartimeu wayimpumputhe ungeke unikele ngalelo wundlu wathi indoda endala yathi ukuthi uthumela kancanyana yase ithi mpristi omkhulu uNkulunkulu uzowahlinzeka ngewundlu amehlo kaBartimeu impumputhe uNkulunkulu ubusisa inhliziyo yakhe ngenkathi ezwa lokho kuza uNkulunkulu wayehlinzeke iwundlu nanto oyiwundlu elihlinzekwe nguNkulunkulu lobusuku oyiwundlu elihlinzekelwe amehlo ethu amehlo akho komoya oyiwundlu elihlinzekelwe umphefumulo wakho oyiwundlu elihlinzekelwe ukuphunyuka kwakho esihogweni oyiwundlu elihlinzekelwe inkazimulo yakho ezulwini ngingemamukele sisakhuleka sisakhothamisa amakhanda ethu na uNkosi uNkulunkulu mdali wamazulu nomhlaba mnikazi wokuphila okuphakade nikezele wazo zonke izipho ezinhle thumela izimbosiso zakho phezu kwalaba bantu lezi zinto ezincane ezizihluphekelayo balungiselele iziphawulo nkosi kodwa ngiyazi ukuthi wena unendlela ehlinzekiwe wathi njengoba kwenzeka emehleni kaNowa kuyoba njalo nasekufeni kwendodana yomuntu isikhathi samalungiselelo isikhathi lapho indawo yokuba uzilungiselele kulabo ababefuna ukuphunyuka olakeni ngiyakhuleka nkulunkulu lelo khona manje lelo lelo ndlu likankulunkulu elahlinzekelwe amehlo empumputho noma wesifazane enomopho elanqamula umopho iwundlu elahlinzekela uLazaro owayefile nkulunkulu iba nomusa uma ngicabanga ngakho lelo iwundlu elifanayo elalihlinzekelwe amehlo ami aphuphuthekile ngolunye usuku ngenkathi izelamane zakwamayo zingitshela eminyakeni emithathu edlule ngangingenalo ithemba lokuthi ngiyeke ngiphinde ngisinde futhi unkulunkulu wahlinzeka ngewundlu ngenkathi uthumela ingelosi yakho ezansi ngaleya esigayweni sakwaGreen yase ithi hamba wenze lokhu ngangingakwenza kanjani phambi kwezwe elikhulu labaphika inkulunkulu nabangakholwayo na kodwa unkulunkulu wahlinzeka ngewundlu unkulunkulu ibandla lami elincane elizihluphekelayo lapha nkosi njengoba ngilibuka futhi ngiyacabanga ngezinkulungwane eziningi zamamayela phesheya kwezilwandle namathafa abanda saqhwa nezintaba zamaqhwa ukuthi ngihlale kanjani lapho isikhathi esiningi enkamelweni ngingedwa ngikhuleka ngicabanga izikhathi lapho babeza lapha futhi bangikhawule imbutho endala yesaha ihlakazeka phansi amawindi engigangazela ngenkathi kuvunguza umoya ngicabanga ngokuletha umkami othandekayo futhi ngimbeka phansi lapho onyaweni lwesiphambano ngishumayela umncwabo wakhe ngiyakhumbula ngibona ingane yami encane inkosi ebekwe engalweni yakhe ngiyamkhumbula ohluphekile uBilly Paul omncane omdwalise ngomoya ongcwele emahoreni ambalwa edlulileyo ehlela ethuneni lakhe lapho ngalokho kusa ukubeka imbali yephasika kulo futhi waqala ukukhala ngamkhakha umfokazi omncane futhi ngathi uNkulunkulu unewundo elihlinzekiwe umnikelo wesono sukulumbe leli thuna elincane liyovuleka umama uyophuma kanjalo nodade omncane uyophuma uNkulunkulu unewundo elihlinzekiwe ngolonyelo lezinsuku uNkulunkulu uma intumelo yami yokugcina iseshinyayeliwe bangahle bangilalise ngaphandle kamelweni futhi ngiyozo kushaya kwemithambo yami kukhuphuka ngomkhono wami ibuya lokufa elibandayo lintanta lingena ekamelweni lami njengokuvuleka kwefastela amakhetheni ebhenguka shova ukhiphe isitebhe sokuphila ke nkosi ngiyogibela okokugcina yovele ngendlala eshidi sivalo siyovala phansi neshidi liyobe lingemboze ngifuna kuhamba ngehlele esigodini sethu sokufa ngifuna kuza eJordani thakazeka usuku endleleni yami bese ngimembeza kakhulu tete endleleni Jordani ngiyawela o siphushe isitebhe sokuphila size ngakimi ke ngemukele uzongemukela nkosi na ngemukeleke uzongemukela nkosi na kungesibi kuphela kodwa wonke umuntu ophakathi lapha bangemukelwa ngaleso sikhathi uzobemukela nkosi na siphe khona kusuke lapho-ke bazoba baningi abethu abawelayo bese bebuyela eparadesi bese-ke bephila inguna phakathi baba uma kukhona lowo wesilisa noma wesifazane lapha kulo busuku ongakwaziyo ongaziyo ukuthi inani limayelana nani ongakaze azalwe ngokusha ongakaze ayifumane indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu noma ayifumane njengamanje njengoba sikhuleke ngegama likaJesu Kristu makanda ini kothenga mngane wami oyisuni uNkulunkulu abusise enhliziyweni abaningi ngaphandle noma ngaphakathi umoya ongcwele ulapha sinake nayivuma indlela kaNkulunkulu yokuphuma indlela oyihlinzekelwe nguNkulunkulu na ayikho into obungayenza ukuba ubonge ngayo uNkulunkulu oyihlinzekele wena ningeze niyemukele na ningeke lo busuku na uma kukhona umngane oyisoni lapha phakamisa isandla sakho uthi mfoli Branham khulekele ngifuna iwundo elihlinzekwe nguNkulunkulu empilweni yami asinawo indawo lapha yokubizela i-altari ezungeze i-altari awukho ndawo ngakho ngikucela nje ukuba uphakamise isandla sakho uzokwenza soni na unkulunkulu akubusise mnumzane unkulunkulu akubusise mnumzane futhi unkulunkulu akubusise sisi unkulunkulu akubusise nawe emumva ngemumva futhi noma ubani emumva lapho na ngale ngakwesokudla sami manje na unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise umunye umuntu abazophakamisa isandla sabo uthi ungikhumbule oh unkulunkulu ngiphe umusa lobusuku ukuphila kwewundlu lakho unkulunkulu akubusise dadhe ngiyakubona uhlezi lapha umunye ongaphandle yenyuka ubeke izandla zakho esikrinini bese uthi mfowethu Branham ungikhumbule ngifuna indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu.